Shanky Supplier. Dot com.
For the last time, I can repeat it again. I will beat you.
Pata kafanya he try.
Ama usama hapa. Ubaba wabuku kinyama kidogo dogo baba we. Mchele wabuku kinyama kidogo dogo baba we. Sofu migu ya kuku na imix na miyogo mazese. Au wachindala utacha kichogo baba we. Oya nilikutana nae
Gogo
Chichi ni Kariako
Gogo
We mazese migo migo
Gogo
Mbula tina kigo
Gogo
Bongo Sindwa kanipa mchongo Master wengi kwa ongo Wana fake life longo longo Ile nafika bongo nilimcheki mofani Ilo baba kisimu cha mchongo sijampata hewani Samala ile nafika bongo nilimcheki sholu mwamba We akasema dogo pita auliwezi jalamba Wia molo moja nikamcheki kombati Higigigi Simu inaita mbishi kalabati Wanajiuliza we nani alonipokea Mji mzima kwa sasa nanijua Na show zao mina wakanyagia Bado na aso Najiwa fungu langu lipo Bado na aso Hakuna naijua kesho Bongo hakuna chabule Ufanye kazi ndi ule Ama kweli mgini shule Najionea mwenyewe Kwa heshima ntasogea Wapo alosema nshapotea Kwa heshima ntasogea Wapo alosema nshapotea So never give up Sina fake life Kwa nini kutana nae
Bongo
Chichi ni Kariako
Bongo
We mazese migo migo
Bongo
Mbula tina kigogo Sindu wakanipa mchongo Master wengi kwa ongo Wana fake life longo longo Mwaya utasikia naishi madale kumbia naishi mbezi Anatuvimbia kwa gali za kuko Utasikia na show sauzi kumbia na show tandale Master naona wote wale wale Sheman, Sheman, Shebaba Nasema sumjo adula ndi uyo, ndi uyo Simbio apota ndi uyo ndi uyo Gusa achia, gusa achia, gusa achia, gusa Sera gusa achia na minanda twende kwao We gusa achia na mibezi twende kwao We gusa achia na minanda We gusa achia na mibezi twende kwao Sera baba mibezi yo, mibezi ya uchizi baba Mibezi yo, nipe ya utaira baba Mibezi yo, mibezi ya uchizi baba Mibezi yo, nipe ya utaira Waya baba tuende mbele rudi nyuma mbona nisukuma Kiona chula na cheza mpambia kwa nyuma Tuende mbele rudi nyuma mbona nisukuma Kiona chula na cheza mpambia kwa nyuma Eni kyo body game body body I got you porta bagamoyo finest Kajanchi shady Shady works no mzamini Johnny Lebrari I got you Lino TZ Lobby furniture, I got your manager Kim, boss in Toto, the bad gang.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.